Andi kali bali apundi tate konai wandi beka lapo utande konai koto safigi simo sandi tuba tuba kaundi buyi selem tali kwicebo lakho andikali bali apho ndithathe khonaye wandibeka lapho uthande khonaye kodwa safiki simo sandi tuba tuba khawundibuyi sele mdali kwicebo lakho khawundibuyi sele mdali imali nefame indibhidile khawundibuyi sele mdali kobe khaya bandindindile andiphetheno esandi
Yaduma izinto zenzeka Litolo gama aza imali nedumo Nokuthemba bantu mdali ngecebo lakho Ndiyakhala nditi yo Mdali khawundibuyisele Khawundibuyisele
Tandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Kobe khaya akufani nakwamngani wam Batandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Usakhumbula Wathi ugogo makasisi ngxaki zakhe kuwe wena uzomthwalela Gogo ndingulanyana wakhe wayemthandazela Khawundibonise indlela nkosi